yande joni tari min tay sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kore jamone e modon jene lewru me den wonno ko fawarjo le commune agadez kandu konda yi hono neddo gondo nyaw coronavirus dum wari dum beeti tawanobe le leedi arlitto endandu sappo en jeddon wadi sappo en jertton en nanandu konda ko dum woni laabi ko horebe cellal ton enda adi e do fi on enda non ni l'école leydi Niger mabbanoma gam battale nyaw coronavirus go lewru juin dum won dartondu enda wonno ko faane sigila gam battale ko leedi onta ministre kawji do fi le ko darto jandeji mawde tewtoru luguddu go andal yahuza salisu halni dum kenyande enda bibbe leydi Niger non ni ar yewter men pinosti do kalango hande haltana do fi la rewbe sigilibe koy mum gam battu durdu be talakaku kanyo hepertete togon département dogan duci région mo doso dum wonno hande habaruji meden sembe mudum kor jagnalle mo sumana amadou janganto habaruji di fulfulde non ni habaru den puddiran ni andinoore ministère hawjinde fille ko darto cellal bibbe leydi Niger non du kan won ko wurti sappo e go lewru me kenya non dubina dide nogay do fi nyaw wiete coronavirus lati du kon ni hisama ko watto hono himbe kemi jetto e chapan tato dido kanyo won ko nangi nyawgu enda den warde joni hembre chapan na en jena ka en gonno chawro kemi jeego e chapan tato en jeddo ka en sawri dadi koti gureje mudun em chapan na en jeego ka won ko nyawgu wari e do faabar joni himbe ujuna tato kemi jo en jeddo ndaraabe do fi ko darto nyawgu yorno andinonde haldra kenya nenne kenya de faabar joni sappo e go won ko heba ko nangi ko heydi nyeme nayon zender didon agadez nayon non du kono tilaber du kondan didon non ni har filla ko darto hono nawala kado ni ton enda agadez kandu kondani be jitini neddo goto latir kan tawdam e nyangu enda dun du kondani hono faabar joni le gallure agadez e hore mudum don wala no nyangu de region no woduno sabo arlit no woduno sappo e jeddo nangube nyaw coronavirus ngu endan dum waddini ko faware jondu kondani agadez latake region tatabo tawre de nyangu dudal mudum ciagal nyeme e zender horebe cialal to agadez be koji labi fuk wato ko tawe nyangu kesenan dudai sankitaki ele himbeje e der region on fu dum wonno ko faande hasan adamu horejo faware jondu ko do fil ko darto nawala ndabondire to agadez halani bandimi tato enda musa mamma
s'agit d'un patient de sexe masculin.
Tawrado nyawgu jokolle gonnom mo dubi woronja arande ni dum fuddirana doiru wulwulo bandu sadornam pofe e der hononde makodu wadi puttego loktorojo e cap sahel mo agades kan yewtini cellal makko tati lewru me hitane dubi ujuna didi e laso illa tati lewru me hitane dubi ujuna didi e laso o woni o mo nyawto amma du bako o wona o mo wadane safare dama wala no hebo fa jonke o nanata urungul fu o wawa du nani lamsi eka hune fudu sei jetati lewru me hitane dubi ujuna didi e laso loktorore fotorde ere agades den himbe mum kalana himbe mayre du ummi jehi wuro nyawdo o ko cellal makko eta dara jagore mum sei dun tabi be nyaw coronavirus gu he makko joni ni omo he nyawtede den tato wondunobe he makko bendu padda sengu fa cellal mum en dare sebera baka
isolé tandan le resultat du prélèvement
to en dan tawad kon na region on latine herri fa war jondu kon na leydi sokoto Niger to lati di sokoto en nan nawala coronavirus no torre himbe sane département Birnin konni kanyum wondu konna ko heedo en denne kayni fahande e etat mo sokoto on enda hunnondu ko lati non no waddana be saddor mar fille ko darto hono cellal gal endan dum waddini ko faabar joni laabi kewdibe kojjidi gab batte to nyangu en djiwa to nata e der leydi enda be kebbe den bibbe wurtaabe to enda mamman sani lamino kanyum wonno hono faane loktorojo mawdo jodi loktoroto enda Birnin konni e do fi ko darto hono komite cingado gam baddurdugol e coronavirus e laabi koja do halnan dum do endan biyetedo Assoumana Moussa Arzika bandimi taado konni
mona ko sada mako batam
miden tawa takkul Nigeria ko nidodu to himbe jahano garta sanan amma yettore Allah fa warde handen wadai kebaado tawrado nyaw coronavirus illa min nani habaru cikkado gum sai min jahato joomu min dara cellal der laabi kisinol himbe rabu gudu no tawa makol kelol cesa Nigeria e konni wakati nyawgu won no ton kanu gouverneur halani perfebe en fuube kada himbe natude ko hartade do natirde den du min gatti yewtintobe cellal himbe mo tawraka nyawgu se acce nata jippina arema miden gatto du faande ndade yaade himbe ko watta be beedi do tanade laabi kisino lo rabu cingaade
kan dum hanta kadan mi akoy sha yanzu
jande l'école hono ummi tinte do yaade jonka mbi'eni go lewru juin kawon darton du endan dum wonno ko haala do endan galle nyeme kenyan dum du kon le kero leydi Niger funa won ko le koli di mabbe titte ministre kawji do filla ko darto jandeji hakku jandeji mawde luguddungol andal mbi'te do yahuza sadis kanyon woni ko andini dum ele yewtorndo waddi hokkobe habaruji o winden ne kaydu kon be ndara non ko tawe hono lekkolon en se tokkowi laabi heba tay dum yotta won nokku sigila jande sabu o wi heba noma ko to chapande joy yaade chapande jedde joy do hemre ko hanno tawe jangama nani sedda yewtande o halani hokkobe habaruji kanko ministre Yahuza Sadisu.
Gomnati waɗi aadi jangirde pirte go lewru juin hitande duɓe ujuna ɗiɗi e lasso jangirde ɗen du fuu kan en pirtete nde ni Allah waɗi dama heɓake nder filla raɓu ñaw coronavirus ngu ko gomnati waɗa aadi o du na ko o ƴami comité joom en andal dow filla raɓu ñaw corona ngu amma ko jangirde ɗen pirta ɗum ƴami ko watta laawi cingaɗi gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus ngu fuu keɓo nder jangirde ɗen misali cummoɗe ɗen diyan e katare ko loto juuɗe hannden du ko eto jande waɗa nder jangirɗe mawɗe e potorɗo ɗen fuu fawara e pamare ɗen ɗum feccini togon du dow hemre ɗen lasoy tati e sappo e joyi kan waɗa eto gon du fa hannden holli ko hori janngine ɗum balɗe laso ɗiɗi e joyi keƴi timmini gaɗa mum ɗum haala nde tewtewru berve bak e ko nandi titta en fuu
waɗonannon du hono syndicat ji namɓe hawrindeji pelle laatiɗe no jinngan hoto filla ko darto jande leydi Niger ɓe mbi wona no haaldira ni ɗum wontiri ɓe mbi wakkati ko kaaɗo o hekkeƴaɗo ɗo famɗi woodi du gollal ko golla sigilon e dan yottaki fodde ko gouvernement haali ɗum wona ko Issoufou Arzika goto e ardiɓe pelle haala filla ko darto jande leydi men Niger haalani bandimi Moussa Hassan nani yewtande
le taux d'exécution annoncé par le gouvernement
dimma ko jangina ko gomnati haali ɗum e giɗe amin hana gonga denne balɗe laso ɗiɗi e joyɗen keƴata ko hori ɗum timmini denne he giɗo gomnati hano himɓe janguina ni noon jande sukaɓe nden etatake komin ƴama du woni fa hannde gomnati de durwi heɓi ko watta laaɓi kisinol cingaɗi ɗin keɓake nder janguirɗe ɗen gam no waɗi kala suuji ɗi janngoɓe lasoji nawo tawte nder mumen baada du ɓe peccama noon mi yiyay fuu no waɗe ko maître gon heɓo caka janngoɓe ɗiɗon diyan ko loota juuɗe kandu nder janguirɗe ɗen hana nokku fuu heɓoto kaden du dunguni woni no wara ɗuɗal janguirɗe ɗen du fuu tendeje noon minen he giɗe amin ɗum ɓeyda wakkati on ko watta o heƴa ba o yetto nder wakkati mo wuuri
onon
nonnon du konna ni elele duniya fo waɗi batu hannde nde sappo e ɗiɗi lewru mai batu ƴewde filla loctoro famarɓe enda e ko golleji maɓɓe woni rewɓe e worɓe golloɓe loctorako ngu endan ɗume woni koɓe gonɓe golla wakkati mo kalte o endan e dow fiñaw coronavirus dow majjunno wonno komin landi mbiyeteɗo mamman sani hasan hoorejo fedde loctoro famarɓe leydi Niger o jaabeke ɗum Olivier Asogbavi.
Loktoroɓe fotorɓe hano no andirono denno wakkati fuu ñaw wangi no raɓa himɓe kan en ummoto daro durwida raɓu maggu abadaduɓe coƴƴoraki gaɗa nder golle maɓɓe ɗe ñawɓe waroɓe ñawto kan fuu e faddaɓe nder hôpital uji kamɓe kawji filla ñawtol maɓɓe denne de en daari he lawol goldu hitane hikka de loktoroɓe fotorɓe ɓe gaɗiri golle mumen ñeñal e tittinkinaku ɗum ndu saabi ko nokku fuu nder leyɗe duniyaru golle maɓɓe ɗe cifama sanne ɓe jettama du ñawɓe ɓen he koye mumen jettiɓe
nonnon du konnani ano gam batte wallude hokkoɓe habaruji keɓa waɗa ñeñal e golle muɗum en gam batte fa hande du ɓe kokka kibaruji dartiɗi cuɓiniɗi yaade himɓe hettintoɓe ɗum wonno koro dewtere wurtinande hollande endan nde dewtere du konɗan jangguinanɓe dow fi on endanno en ndenene kadi konɗan fedde hokkoɓe habaruji ɓe leydi men Niger ka en woni ko wurtini ɗum fedde wiyetede rangied ndenene kadi fa hande mbiyeteɗo Ousmane Dambaci laatiɗo kañum woni hoorejo ndeɗo fedde o haalani Habibou Garba koro majju
l'objectif c'est d'amener les
ko hiɗa woni kokkoɓe habaru ɓen e tawaɓe nder iri golle ɗe fuu mbawa hokkude himɓe habaruji lobbi ɗum ndu saabi ko dewtere nde winda nder balla ministére kawjiɗo filla cuuɗi kiite leydi csc suudu leydi mawnu hawjinu filla cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru e maison de la presse gam kokkoɓe habaru ɓen gaɗa golle mumen no woɗiri ɓe anda du ɗume woni hakke maɓɓe ɗume woni ko heɗa he maɓɓe ɓe perodira du habaru mo foti hokkede emo fotai hokkede irni he bandun kandu watta ko bonnol inde ɓuytira himɓe du keɓa habaruji gongaji golloɓe kokkoɓe habaru ɓe du pamano golle mumen yaadu yesso heɓo
jango woni sappo e tati lewru mai dum du kan woni nyalande ittande leedi men Niger gam batte rewbe dum waddi ni ko fawarjo ni hande de endan min jaran on ton endan dow gossol maayo nokku to potete e debbo goto latido nango liddi non endan nenene kadi wuro yetengo goru banda tawango yannange nyamay kiloji sappo e joyi kanko debbo wita kena Aisha Raylatu Sumana Adama Dawachi Usman Mamudu kay won ko yewde makko nani ko filani be do filla nango liddi makko
ni yebbo salkaniki to ina yari nya karmani ubana hora min de
shi min mi bi nango liki illam don suka ne mi baba amen jata nango liki imma garti nango liki mi nokka mi ha mi sotta suban men jaha la sar men jaha dub anion mata en bati on bido amma dar majjuni mon mi fojo jumi mo honiya fojo mo imi don dar majju bibbe anayon joni don ma dan wadan ta maliki imam bo'ina be se labi men buda de men sotta joni mi hata non wolli goran kan ya hata non wolli imo dinia minokka men sotte ujinaagi sappo dogo men tebe ujinaagi joy yaago ujinaagi tati fo joni mi heba matsala fo gudu dar majju gen dar majju nyamta mi yara mi bibbe an e gari herde mi defane be e nyama in goran ma wari mi defana umma nyama mi wuwa suda se labi
ko in yi masa abinci ci in yi sharan daki na in sharan bakin gida
bannirao ikko he umami ye don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habaru oyeno
nyo gungo ni wore himbe dalle iyasifu gu yotto ke dagarime
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yotti ke doto ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majju
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do loto juude mudun in makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agolli tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ineko ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lote yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to nawo anta kogal biyan kenan
bannirao mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
yewtere men pinna hande yaatna le wuro togon togon wona kilo 10 hakkunde mudde dogan duci region mo doso nokto rew mudum kawri ngadi hawrtere mawnde tan hadin kay nenene kay du gam battal be ngada golleji ko watta ko tebe kebi kambe du konnani biltara ra fil ko darto arzuko mabbe ne golle de wonno yara nani ko Balkisa Hamidu waddane min do yewtere ne min pirte fulfulde
naade wuro togon tawa kogol gom cingagol do ektaruji tati to rewbe e surbaabe sire den wadambe woybu e ko deki goni der kawtal indira ngal hadin kay no golla neddo mabbe fuddu no he bawde mum ko watta haaju mum firtu hanono mamata idi arrido kawtal gal haliri no kure mabbe deni jowuro mabbe kan hokki bedde
daman dan no
ma gamorbe in wadini demo keedu aya men gi worbe selki yago mena men jehi men emi yere hadda jonkorere gam hokka men yede ne men ga demo keedu mo batti men matsala fu wala men jaha men ga golla kinde to non no gon dan gi eni wala ko men awa men ayu shu hako salati iyalo e albas comme a winino d'ailleurs den
gamana sawa
fedde indirade ONG Rai kan waddani be balla har ko darata diyan ko yarna demri mabbe handen ni fedde de himbe mum bawa hejorde ko emu en gam wakkati fu ibe tawre bibbe demri hanono wobbe mabbe haliri dum
muliba tegare
ko men gidi kanyume nokkata men nyama men gakka mo men gidi men belol beltari ni di um gam denno semi adi jam yoydo dana am mi ham sonna amma joni minani bel on fami anna nana ji eten
hamma ba iya bara misali
zarda ko gulgul gollal mu yettore Allah miden nyama miden jara der magga famin keba ko min dis de dudi min keba ko min gada
ki muna do bara ciki
anono ardi do fedde de haliri dum o wi'i ta en no tawra sador maji gondi no buuta sembe kebal mu en
akwai mu da matsalolo
to men godi matsala gam men gala sembe fi ko hani kanjo in rara in hokka men koda nyamane no men keba ko min sodiri ar golle gam men gala ko men jarndir ta jiyan iburiyar tije in goddo wodi ni der men kanyi men ko indir ta men soda are ko men gollirta hani in rara matsala men men gala ar golle
ana dauka muna da wannan matsala
ko musala sador maji himbe hadin kai hebo rewbe e surbaabe be ni no tittinkini ko watta burna mu e modja be kejoro
Et donc, abonnez-vous pour le télé. Assalamu alaikum, balayte jamwa.